Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Bangal ñoloma wi mar certain nago ben hakkeji rewbe ngo yambina mali nokkuji kewdi leedi ndi hikka ben kay ñaw covid 19 mata ma sanne le kebal rewbe wi pelle rewbe de do ñala de ben tacugul kura mata ma sanne le leedi ndi jamarande holiti wiide kuteji ngul tacugul lo nambaawi jaati tekede le gulleji mabbe di le boli bamako yogabe e ben yimbe lamorde de holiti wiide anda femo ben alma mamu diko wondi yo tiagal halaji de wi ben do lamkobe transition be tiakte yontrande di ngun sembe kabaruji amen hande beten talatare jena liru marsitane 2021 bismillah sakrabe ñalama hertanango rawbe le adnaru ndu ben yambinama le sifaji kewdi der leedi mendi yo madraji ben famin gol do heftagul jam do covid 19 e do ben wayde labal e kanya dun dokal kaki cenam fewde e rawbe ben surbabe gonbe le ciudi kasu den do ben denno yo hononi denno le odo adar ben sifaji wonti di yambina leru ben nyande wi marsel ben leedi mendi e nuku jogaji leedi mendi kedano keban imran kilu mayga e tan Ousmane Nyalbul
bankasa leere jom mopti rewbe mudu ngadi théâtre pawida do jam e dewral be ngadi du joda hal holitingol nyaw coronavirus o ansongo rewbe golidim e radio kukia ngadi joda hal pawida do bantare rewbe e gondal le jam e dejere rewbe e gubetina hama fa hande dilam ansongo ngadi joda hal pawida do kabar holitingol satingol dina e torraji ngatedi fewdo e rewbe kulikoro nyalom o yambinama do waddugol visio conference e gouverneur o holitingol tariki 8 mars haddo ya korebo e habugol nyaw coronavirus o direction regionale commune de Bantare de Ngendendi o kidu gafankeji ujinere cuudi l'école lu moji kanye cuudi docteur yoroso arebe mudum pc suudu docteur Ngendendi be ngadi du joda hala do golitingol cellal beengu e yagol cuudi docteur kay rebe mudum dokki kenyan kake cenam rewbe e bibbe rewbe uddabe kasu kanye nyamreji uddibe kasu le nokofu
rewbe sjo tamani hitna ben fe ko mun sere le ben yambere 8 mars be hewruti kaw ben famin gollo do jogola sifa tampere le golle kedana ko be halni maryam maga do fostan usman nyalbul
cette formation
le nde jande ni fami hono jogorto mi hora sini mi tawam le billare le golle hono ngadami fami yalta le nde billare hono do jogorto mi gollidibe an ko pammi le nde jande hono jogorto mi hora sini mi do woni golle mi bille ke fasanne bangal hakille nyande fu sini mi ngoni e service atawa no golle fodi hewde neddo billoto kilo mo fuji boto fami hono ngadami fay cuudi tan wakkati yoga ar billi sanne dum fum fami hono jogoto mi horam mi pammi wiide sibillareji kewdi godi tawrede billare dum wajibi non tawan golle no fodi hewde hakkilo ma fu ko wembi nenno neddo haani dartude hono watta fa darano dum
kanye woni ko studio tamani be subiki ardo debbo gollo mudun ngenaari hikkato tama mumnatu sendebu lotti ben lonti do maryam kulbali kebno do ko rawanen ko denno kanko maryam o latiki dimmo hikka o jokki makko woni fatia tara e asetu kante ben fa ben bangal facebook sakra mbawi tuddo haklaji modon ben du kabarujo amen banga be amen facebook e twitter e odo wattu o ben fuddode kubbu le ben lamorde leedi mali bamako kobe hewbe na metta e taccugol lo sadu fufu kura be holiti wiide dun yata fe tiagal men kuteji do golleji mabbe di e be darra dun lamkobe be wattande kabar mudun hakillo ardibe edembe kay ben jilay fe notade min bangal mudun ka non be holiti wiide e madraji na gondi yalla e ben bilta dawrude ka do tidal kedano keban kalifa guita e do festango alsisi
yeswa yayi
jamma kenya courant ota ido ila 22h fa 1h jam sun tampini kan sanne mi wawa dana de sel sabi new fofango ana en min ojji sanne kenya fa do jumi iyan sabi ko courant ota iko mi kudelle buuda chotam alimentation ko wonan no kan le frigo to fu boni sabi tachugol courant mi ngara e faile le wor avril lu tafo tachugol courant o bona na mudu fuddi mater lami be leji ndi ana hanu wadde imadaraji yalla won dabare mo mbawan da hebande o do ciddal jamma kenya be ronki danaade idun dami hodum mi bawi wadde hi watu funo qur'an o tayi awawa dana di kasi miden joba facturiji ame lewru fu nga abada qur'an o ko tayi yo amen do so gonga o tachugol qur'an o dana mudo ana momni sanne du kolle ko ngadam min ko miden narda lambe leedini wallan mi bawata danaade sukabe ame wawa danaade so gonga o torda mudo ana momni sanne kabaru o ka ana wembi min sanne
leddindi wawata ko fe jambe lamede tiagal bibe leddindi non woni ko kanko alma mamou diko sefori men o dardi lamkoobe transisobe jogade leddindi e ben le watangul hakkilo bibe leddindi o hali dun e le kawtal fede lulunde esperance nouvelle jigia kura de ouseni amion gindu keddan nako hebani en intala ak bilal e du fostan ousmane nyal buli alsisi
lami bibe anakan ketinaade bibe leddindi illata day imam mamou diko hali dun alankenye palais de la culture amadou ampateba
de ina gol be gonde mungol wajibi kinabe jalta lihen min bawa tawrede horejo leedi ngoddi do bibe leedi mudum premier ministre mo chaldi mudum wati jokko horejo leedi mo mi anda hono wawi noddirede dum hebata lawul
donc ande bangal politika ko bakabini keita politi wide lami be lam hakunde jo nafa wodin dum ben hettinade almami o jangino tew taw tagite ke wide lambe handem be ana gondi wadde ko weddum be e leedi malindi
yimbe la jogi be lam o hande wadi hono leedi malidi kambe jeyi miden mili kanko mamud diko mo wondi wadde ko o wawi yella lamu hakkundere o fatisam
le boli bamako himbe capitan gal yogabe koliti wide pamata almami diko yogabe du koliti wide o motini
personnel so gongo o min kam ne yinno mo sanni ngal nyalo mo hande o wala fuko pamami mako yi an ko yi to wodi o tordi min kam yida basi fuka sande leji politik wala pelet afrique di mo fu darne tan wondi abada habana almami hore hana laterade ni won himbe mayobe nyalo mo fu mi surima acirni leedini
mekintinde wida le balde jabbide farde makko halde dun joni imam mamoud diko hollitino windande no mali hani heedintinede eno dewral wadirta
musel en be lamuji kakta di puditi janginde beta go beedo janginobe ngana gonno e mutare golle mbien yontere jabbide de beta tade fili yubugul njuddi mabbe ardibe syndicat mabbe mbien gondini jati wiide kalisi mabbe njobama le kabaru di fa hande ben bangal nyaw covid 19 nyala ben nyande altinere de ardibe cellal be holtiwide ben nyawbe chabantato toto be digi hen jeno chamtanama fay goto heddaki hen denno adodo joni o so yu ben o nyan jetto e temre jeegom moy sappo toto nyawbe o nyan jeegom mo o nyan jetto e chabande be temre jeegom moy sappo toto nyawbe o nyan jeegom moy temre nayo e sappo chapande njoyo chamtanabe e unyaaji tato e chapande njoyo en jetton iwbe bangal acti covid beta ko ben na keddano ko men en adama amadou haydar e du fostango ousmane nyal buli e umar waygol
illa nyaw coronavirus o bangile mali kebal ijin ngaji buyti fasane leleedi meden di e wi jomben ijin ngaji be koliti wi de dun darni golle be hewbe joppa golle be jomben de golle de ana darta e lam o fi dabere ji faabaade ijin ngaji di e gollobe mudum anni ko kalifa goyta hebeni do faccitango umar waygal
ablay kulbali kanyon pdg do neban moddinte nokku mo no dirta ba mariam segu o yu coronavirus o dun lati sababu sotti alaaji kewdi jotti be don o wadi no dango fewde lamu o
sanga piesu jamma di fuf tagal leedi iwata ni jogi jati tid Allah kibrudi batta nyaw coronavirus o usine waji semdete mbaw fi hinade guleji mabbe ko warata temdo njoyi bele golata li o do usine o su biye su nebam su sabule ti Allah ji di fuf nabili e o do kabar o dabar woni fuf mbala so na dar lamu o fide dabar karo tid Allah
sabe kutte nyaw coronavirus o kanko no dirte Abu Dembele John Soud Abba Sukabe njoyon wattu jono nayri ki bangal sottudu yugu yuguji yalla mo heban mo hun tan gal mo sadaji makko hore tiagal ko izin o yoppi mo tafen ka fande o wi wala fuko fabira
al hali nyaw covid 19 wurini litti lo jati mi gonemu don galle hino jaguji ciwdi wana fi hunde ya funde e fudode kabar mudum bi noddi min tutut min kal siser gilanden wala ko mi mati so ngonga hali an hani lam o fa bo yimbe
mi ti tan wiide tiagal izin ngaji di nokkule kewde kutteji nyaw coronavirus o yotti
kedotena joni landol kedotodo en goto professeur yakuba toloba notongol kanko wonno ho radio nokkudi do do nyaw covid 19 sawrote le sudu docteur hopital ponge
tama eden bawi holade odo vaccin astrazeneca o vaccin la toro sababu be dari le hunjangul hore tellal me buuri hawde dido vaccin ngay di fuf nafakaaji mabbe ana yoto fa tapana jena le temdre tabane vaccin ngay yugaaji ana wodi di mi no sorto non tono ko wiete bcg di nafakaaji mudu yorta ko fay tapana jitti le temdre tabane e no toro denno ngongo jati al hali mbolu jati tedade nyaw
o kadu den acti covid handen jokke tabade wajuji docteur 1 fanden to nyaw coronavirus o denandu sakirabe modon
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sagrabe le kabaruji amen le region ngaji di to gawtun no fedde fara hammi landini nyande jiddi livre mars ben dadon dral lanaji to dende jidira ben pelle jiddi hawri e galdo dadon dral fedde ardinde de hebi unyaji nogay dido berrende totama unyaji sapu tato berrende hebi unyaji joy fandan kawtal ben galdo kawtal wonno dewral hakunde bibe leedindi to masina ton holtama wiide kewal kulle kecce de li lumoji di e tawade fufu cogguji di beedike de do yontere bidon litru nogay ne bamma gonno do unyaaji didi e temde jogom beeduruke temde tati yo alhaali mo mbien kambe mbien yimbe jamarande mbien na wembi sane jamarande de do e wattu badade liwru korkondu e wi julabe be yo batte nyaw covid 19 mbien wobbe kay holiti yo batte imadara larme mali e le nuku am sina wiide ko buri hewde mbien murtan ko be ben ngirata e le ndudo lumo ben masina antimna kabaru di to kuchala ton holtama wiide kawrutal chrétien en wadi nyande asawerande e wi ben landini be ben e wi landini be be tema doro hejabe wirube le leedi malindi fufu hawruti ngar yengal do kawrutal latingal sababu ewta gollo ko golla e le duubi joy chakitidi di fedende ben fedde mabbe ne dun hedintina man denno joni sadrak jaramu zamana cercle tumina ardina ben le duubi joy garoji di ben omo ardi sakake sapo yibbe gombe le bureau o dum timita kabaruji amen hande mi jittino dan waaw saata fuf humpitaade do men bemba amen 3w.studio80.org ma dum noddon via mo 37321 do sada yotre medem magazine studio 80.